Aba kuku kuti inhliziyo isebenzisana nengcondo. Obito ndinokthwalito as that ucobo seliphazamisa inhliziyo. Oda ngabe isibelele ululu kuti kodwa kodwa hayi inhliziyo imi sithathi ska. I'm so far away, is your hopeless.